Utazama mwezi ukitoka wabishi watalala
tia DJ. Watasema sana, watasema sana.